KitoMedia.com.
Weka mwana wako mzidi wangu mlete, onye nyoshi kama wangu mlete. Weka mwana wako mzidi wangu mlete, onye nyoshi kama wangu mlete. Uko nyuma dembe 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 chizika kwangu shida mama sio salio, natafuta sobito zisobisho. Kwangu shida mama sio salio, natafuta sobito zisobisho. Mumeo mtafuta juyo mwenda mbio yo, mtafuta juyo mwenda mbio. Mumeo mtafuta juyo mwenda mbio yo, mtafuta juyo. Wekwe bashina sita, weka mana waku mzidi wangu mlete. Nyoshi kama wangu mlete,
watoto wa Boss Unity.
Weka maona wako mzidi wangu mlete, mwenye nyoshi kama wangu mlete. Uko nyuma dembe 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 dembe. Waza yako malavlav, wende wangu waubav, achana nao pumbav, tuwafunge vio. Napenda yako mashamsham, waza haunishiam, tukiwa magetoni ya nini mwendo wa show. We pachake na mie, momo, momo wewe, anavoni penda, mwacheni ya tambe. Embu linga, embu vimba ya tambe, anavoni penda, mwacheni ya tambe. Embu linga, embu vimba ya tambe. Makopa, kani mwagia makopa kitandani. Ai makopa, kani mwagia makopa kitandani. Angalia kuwa makini mdao wote, na saa yoyote lolote linaweza likatokea. We baby zwe Boss Lady na ID money brand, yeah. Watoto Boss Unity maomboi sasa, watoto akiwalani. Sauti ya ndugu yenu Samuo Mkibonge mwepesi. Mungu kasikia kilio chetu, kasikia. Innocent mikono mia kaonewa.